kugirigenzura ryatangira tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu ibigo by'ubucuruzi 24 bimaze gucibwa amande akabakaba hafi miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'uko basanganywe amakosa muri rigenzura abacuruzi bari gusangwa baranyuranyije n'ibyo minisiteri iherutse gutangaza ko nta ukwiye kurira ku bibazo igihugu kirimo kubera virusi ya korona ngo bazamura ibiciro baracibwa amande ndetse bamwe bagahagarikirwa ubucuruzi bwabo by'agateganyo nk'uko amategeko abiteganya umukozi ushinzwe itumanaho muri Minicome Hakizimana Jean Claude yavuze amwe mu makosa basangana abo bacuruzi
ubundi byaragaragaye ko abacuruzi nyine bazamura ibiciro cyane cyane ariko ku bicuruzwa bibwa amande n'amakuru ashinzwe inzara adafite ubuziranenge hakaba rero n'abatanga inyemezabuguzi zitajyanye n'ibyaguzwe tukajyana tugenzura mu bijyanye no kugira ngo turengere abaguzi muri rusange muri iyi minsi turimo guhangana n'icyorezo cya korona virusi usanga abenshi bitwikira muri icyo kintu kugira ngo babashe kuzamura ibiciro ariko twe turikora turengera abaguzi
abaciwe amande n'abacuruzi basanzwe muri aya makosa barimo abakora mu isoko rya Kimironko mu karere ka Gasabo isoko rya Zinia riri ku Kicukiro n'isoko ya Nyarugenge abaciwe amande bahita basabwa kwishyura bitarenze iminsi 7 bamwe mu baguzi bavuga nk'ibyo bya Amerika batangaje ko ibicuruzwa byinshi byabuze ari ibyifashishwa mu kugira isuku muri iki gihe abantu basabwa kongera isuku mu rwego rwo guhangana na virusi ya korona
ni ukuvuga ngo ikibazo gikomeye dufite ibintu byinshi byatangiye kubura cyane cyane nk'ibi bikoresho nka za sanitayiza ahantu hose mu maduka ku maofisi ku mazu yose abantu binjiramo tukeneye gukoresha za sanitayiza cyangwa utuntu tuntu twakandagira ukarabe twakandagira ukarabe twasize bari gukoresha tuno amenedi mu bantu tukorera mu gakino kuko urumva sanitayiza yaguraga 3500 buri munsi rirewe umuntu yayakorera italiyo nabonye mugenzi wanjye yaguze 35 ndatunguye iri kugura 15 18 25 byatekse ubucuruzi muri rusange
igenzura minisiteri y'ubucuruzi irimo hagaragaramo kandi ibicuruzwa by'ibiribwa nabyo byazamutse mu buryo bugaragara abaguzi bakemeza ko ari ikibazo kitaboroheye
ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bitewe n'uko bamwe bavuga ngo indwara zirahari n'ibyo kurya abantu bazamuye cyane rwose usanga umutwe w'umuco washyizweho nk'ibihumbi 3 ingaruka zabaye zo ntabwo zaba kunyaruka kubahaha ibiciro byiyongerewe birumvikana
nta kundi nyine ndabyakira uko ni ukuvuga ngo amafaranga turayasubizanye nyine kuvuga ngo ibigo byabuze kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizanye
izi ngamba zije nyuma y'uko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu minisitiri w'ubucuruzi n'inganda sera yakuzi yaremye yanangirije abacuruzi bari batangiye kuzamura ibicuruzwa bitwaje icyorezo cya virusi ya korona
kukongeza ibiciro ni ibintu bitemewe ibintu baranguye babiranguye kera ntacyahindutse abo twagiye tuganira ndetse n'urugaga rw'abikorera narwo rwakomeje gukora ubwo bukangurambaga nta kongera ibiciro n'ufata yabikoze arabihanirwa inzego z'ibanze MINALOC ndetse n'uturere barimo kudufasha tunasaba abaturage uwugira ayo makuru cyangwa se ubona barimo kumunamira mu by'ibiciro abitubwire byihuse kugira ngo uwo muntu afatirwe ibyemezo nk'uko itegeko riteganya
minisiteri y'ubucuruzi n'inganda isaba abaturage kuba bakwifashisha umurongo wa telefoni yashyizeho 37739 mu gihe bahura n'abacuruzi bazamuye ibiciro bakabimenyesha minisiteri Asunta Kaboyi, ijwi ry'Amerika i Kigali.